Alright. Once again.
Yeah.
We back again.
Audio Master's crew.
Hali za dunia za tuchanganya. Hakika tumuone Bwana.
Right.
Hali za dunia za tuchanganya. Hakika tumuone Bwana.
Right.
Hali za dunia za tuchanganya. Hakika tumuone Bwana.
Right.
Hali za dunia za tuchanganya. Hakika tumuone Bwana.
From the first time when I gave my life to Jesus, actually single believe it. Pickles. Halini osha na damu yake safi kuliko jik. Oh my god, naomba sana niwe powerful so that my future can be cheerful and they gonna reward me. Oh master Jesus, everybody say Jesus.
Jesus.
Big shout say Jesus.
Jesus.
Everybody say G, G, G.
Changanya mala wele karusho mana omutelwa keja kafa kubela bibi befe bamuna kimza kubela chitambi chekwe chocha kila aisa ya vola limubangiliyo kumuhono koma mikudia tanina fwe kubela chitambi chekwe chocha kila